hata mara moja moja go down.
Tembere
go down, hata mara moja moja jiweke down.
Gamba yangu
go down, hata mara moja moja go down.
Tembere
go down, hata mara moja moja jiweke down.
Once upon a time, once upon a rhyme,
nakumbuka Mary alikusumbua.
Once upon a time, once upon a rhyme,
ujitahidi sana bado kachengua.
Umekumbwa na jini gani? Mbona mami hatuelewani? Hata jini kisirani so kama we,
wala jini makata hakufikiwe.
Kosa langu kukweka ndani, haijulikani ndani mwanaume nani. Kila siku vituko tu,
mara moja moja baby unajiweka down.
Go down, hata mara moja moja go down.
Tembere
go down, hata mara moja moja jiweke down. Go down, hata mara moja moja go down.
Tembere
go down, hata mara moja moja jiweke down.
Kwanza sema na moyo wako, usiringie uzuri wako. Kuna kupandaga mami na kushuka,
tupendane forever mpaka kufa.
Usiku nikipita Twitter, mami na kukuta Twitter. Nikisema nikucheki Insta, nakuta usha posti picha.
Pesa zisikupe uchizi,
kiburi na kutudharau.
Wale tulokupa shavu, sasa unatusahau.
Hata mara moja moja go down.
Tembere
go down, hata mara moja moja jiweke down. Go down, hata mara moja moja go down.
Tembere
go down, hata mara moja moja jiweke down.
I wanna feel love.
Tulia tulia mami upate raha. Baki kwangu mami upate raha.
Punguza maringo kidogo wewe. Punguza na nyodo kidogo wewe. Wacha kubinua kichugu.
Hata uende wapi kwako nimesha nasa.
Go down, hata mara moja moja go down.
Tembere
go down, hata mara moja moja jiweke down. Go down, hata mara moja moja go down.
Tembere
go down, hata mara moja moja jiweke down.
Tulia 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 tulia.
Baby girl,
mami,
mosha na please.
It's Jikoni baby.
Moja go down.